Je t'aime bébé. Naligu yomi. Je t'aime beaucoup. Yes, Momo Tima Nangai.
Daddy, yeah. Daddy, yeah.
On international lover. Okweli na kupenda be.
Daddy, yeah. Daddy, yeah.
On international lover. Okweli na kushaka be.
Nani uyo ndani ya jikoni? Body people funga midomoni.
Ona yambala na nyuma. Lele nitu ya kola baba tamu manjikaliva mula vanga muyai. Some people funga midomoni. Anatoka chidondoni. Mwana wa Tanzania. Na majali na mwoza Tanzania. No no.
Daddy, yeah. Daddy, yeah, yeah.
On international lover. Ukweli na kupenda baby.
Daddy, yeah. Daddy, yeah, yeah.
On international lover. Ukweli na kushaka baby.
Kale wa muwala neyo. Ono baby tari na maneno. Ona mpagu imu kwano. Evi soko na chokola. Ona manyama penzi. Napenda style za mavazi. Ana kwa kuchi na vasaji. Ona yambala chipirika. Kawala kalisimati. This girl is not Illuminati.
Oh no.
Baby, dance, dance, dance. I like when you shake it, daddy. Katoba muyaya, abele, abele, abele. Oba kula kule, akule, akule. Oba muyaya, abele, abele, abele. Oba kula kule, akule, akule. Akabina kanyenye zanze. Emi mwaji sigi lanze.
Baby, daddy, yeah. Daddy, yeah, yeah.
On international lover. Ukweli na kupenda baby.
Daddy, yeah. Daddy, yeah, yeah.
On international lover.